twatandika babiri ne mukwano gwange nga yampa amaanyi kwe kutuuka eno twatandika babiri tuti ne mukwano gwange nga yampa amagezi munnange kwe kutuuka eno naye nawulidde wanyize omwoyo wanyize bwate ogenda kusaba tondekawawo nawulidde wanyize omwoyo wanyize bwate ogenda kusaba tondekawawo munnange tebalaba bunafu bwange bampita wamanyi jempita bampita wamanyi jensula bampita wamanyi lwa mwoyo naye tebamanyi ndikawukabuuka buli ayagala yakuba era manyi jendina mba nekwese mugwe bwe tuvudde wala jukira bwe wanyambaza ekisa jukira bwe wanyanjula mbanene oyo tonta 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 ensajakunjusayusa endata
Baby.